Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sadin joratu ɓoggi jannde ka faandu haala Mamadou Sama Seydou jam ñalli sakiraaɓe heeɗiɓe. Jamare gaawo e Tumbutu hakkillaji mum en jottaki fe caggal hippugol keñen dow botolol ɗo Tumbutu men fa hannde dum saraɓe jogaaɓe keɓaali kabaruji yimɓe maɓɓe. To seni toon no ley ngallure Bamako accident mbiyen hakkunde sutarama e camion so mbiyen barmini yimɓe nayo ndeɗo accident beeta ko waɗi jamare nde holliti ko ɓuri heewde yo saabi mbiyen yeddugol sariyaji. Projet dow jawabuti Allahji ɗi sambini mbiyen COVID-19 tiliki humtinede hoore ardiɓe mbiyen beltanke sanne duuɓi ɗiɗi golleji gaɗaɗi mbiyen nde région ngaji jetti leydi ndi e goni semme kabarji amen hannde kikiri aljumare jetti septembre 2023 bisimilla sakkaɓe. Ñalawma caggal hippugol dow bateau Coma Nav hakkillaji mbaltaki fewi mbiyen to gaawo e Tumbutu saraɓe hewɓe mbiyen nam Bemba sabi fa hannde ɓe annda no wordi yimɓe maɓɓe yogaaɓe. Bateau o gaawo iwri yaadi mutti fangude Tumbutu, ndenno kanko Laali Tangara wonko heɓani kadi fastango Ousmane Ñaali Bouli e Sita Sidibe.
Moussa Abdoulaye Yatra goggo muɗum e sukaɓe muɗum ana gonno ley o bateau. O ɓi gaawo mbaaro duuɓi capanɗe tati ana wondi e daranade goggo muɗum mo torra gaɗaɗo dow bateau o hewti ɗum. O holliti metti makko wiide wala fuu ko andini kabaru denɗiraɓe makko ɓe.
Jiddi beete suudu dowtorade wonmi bangge goggoɗan e badde muɗum rewɓe ɗiɗon e suka jokolle goto, nga Allah waɗi ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗon ke fuu barminaɓe kamɓe kan inde meɓɓe, nga suka jokolle on kanko kam yiite tew makko jaati mi anda yalale o samina hunde fima anda
hulɓinide himɓe wonɓe ley saha ngal yalla ana keddo nokku gota ɗum wonno fanda waɗugol ɗi bonandaji fewde humaniɓe yawara hono waɗugol o bonanda dow bateau. Ɗum yo haala docteur Ali Tunkara o seeɓa hakkillo banggal ndenagu e di wiide dabareji ana kani fiyede yalla humaniɓe yawara ana keɓa ndenagu.
Darnugol escorte caggan ɗi bateau ngaji ana tiiɗi sanne, dabiri won ko hani fiyede yalla ɓe yimɓe bonɓe ko suuɗile jamaren kabaruji muɗum ana heeɓe hokke laamu on. Soni laamu on lonki fiɗe ɗi dabiriji ɗum natto hunde ko welta ɓiɓɓe leydi
ley e région ngaji saha ngal. Jamara nde ana darte kanankoɓe piya dabareji yalla himɓe ana keɓa dawira dow ndenagu. Meccintinde wiide o banana gaɗaɗo dow o bateau kanankoɓe leydi meɗen ndi kolliti wiide civil en deɓe en jeenon keddi hen kañ e militaire en sappo e joyo.
E ley yewtere meɗen onnon parle mbiyen yimɓe la kuccal kadiolo Bamako Bafalo ɓe kañene masina mbiyen cuuɗali fe metti maɓɓe caggal hippugol ngol do mbiyen oɗo bateau Coma Nav, ndenno ɓe gaɗi duwawuji ɓe jetti sanne dun larmi mali e dow ko golli e oɗo mbiyen kabaru o, ndenno jalan ɓeɗoro fam keɗana fasitango Sita Sidibe.
Yippude ƴiƴan ɓiɗɗon leydi Mali yo mettine ɓerne malinke fuu meɗe du o Allah hinnoɓe yaafoɓe ton ɓurnaɓe ga to menen ga kajolol DSW leydi fuu ana haɓɓa le service ngaji ɗi hannden ndu ana hollita metti amen feetude ɓe yimɓe maayuɓe. O kabaru yo kungo homo fuu Allah yaafoɓe. Mi nani o kabaru mettiɗo Bamako mi weelay kam fe seeɗan miɗe salmina maggal paɗa leydi Mali fa hannden ɓe tinno. Min ke mi mettama sanne kuccala ɓe en ngam miɗe du o Allah newnuɓe aljanna. Menen indiraɓe en mi mettama fa wala seeɗa hannden saabi gonɗi amen yippigen miɗe tewtira laamu o tinno fiya dabiriji. Miɗe du o Allah hinnoɓe yimɓe yaafoɓe. Miɗe tewtira ɓiɓɓe leydi fuu tinno fa bo maggal paɗa leydi.
Mes condoléances. Je demande aux populations de collaborer, d'aider nos braves soldats.
Caggal hippugoji gaɗaɗi dow mbiyen bateau Tumbutu e kañe ɗum larmi to Bamba toon mbiyen e kañe beeta ko beeton low hannde ka militaire gaawo, ndenno on wattu goto ɗum mbiyen hippugol waɗɗama mbiyen gila ñande talatare nde hippugol dow médecin mbiyen mobile médecin sans frontiére wonande joint en kaɓorɗe to ombori toon, ndenno yalane ɓeɗoro famde ɗiɗo kabaru ɗi foof dara noon mayga wonko heɓene keɗe fasitango Sita Sidibe.
Le hello meɓɓe ɗo beema annde ɗen maggal paɗa leydi Mali holliti wi kamikaze goto wonko felli dawa gal mumen ɓe jaɓe haalde fa hannden da yimɓe ko maayi makko barmina lene fellande maggal paɗa leydi Mali holliti kañ en du haadi bonana waɗede ga yogaɓe seetigen le genni gawo wi daɗe marfe nanama caggal ɓettagol miɗi hannden le kamfiri on le genni gawo mobilaji fo ƴuwirta ansongo hannde beete ana wara le genni gawo jaɓe nadde le genni gawoni ɓe jaɓe mobile fe gotel yowa ansongo naata gawo hannden yogaɓe seetigen fa hannde wi genni gawo ana feeti lafi deƴƴere mawna hannden saabi mobile fe gotel natta fe gotel yaltata le genni ni le wuddu leydi nin debbo goto ama ɗiɗon kasim bariminama le ɓe rewɓe goto hamlo noon ɗi woni bonalaji ko waɗa feetide mobile médecin sans frontiére joyi lewru septembre lewi communiqué médecin sans frontiére ñel mobile ana ɓami noon debbo hamlo ƴiwde ombori huccude 12 ans le kilo goto ɓattade genni ko noddirte daala wonko mobile fella to yimɓe bonɓe ɓen
sacrame tout haklaji mo dukkobar en bangam beɓe amɓe facebook ande twitter le mal do biam multan vidi bangal lugaj ngar adile hitana 2018 biyan al qadara ben jande balki en yo le temdere chapanay le temdere den no do hokki dido jateji di won gollido humanide jande balki en kany demde leedindi den le odo al hali won ko yambina li mali nyande al jumare de do ne handi jetti septembre nyala mo hartanalo ben al jande balki en den no e do sisli jandido jandidi do newa muya bangal demde leedindi den no le kedde leedindi himbe le hobe hulti nafaka dido jandidi kalifa guita on ko heben kay da fostango min e sitasilbe ngonyaloma yambinama li mali wattumo ti allahji jande baliki en nakewi kanon gollirde humaninde dido jandeji di e kanye kabaru demde lidindi hokki tajoral wiide imma daraji na gondi wadede yalla hun cande hore dido himmeji di kettanna madame silla fatmata massisi hore jo ndedo gollirde
le couche le plus touchées
jama ko pour tambude sanne di won jodi be le kiridudi sabe ko hemmebe wala yimbe jangube sanne di won torraji kewdi hannen kume mati sa fe famndure be yimbe samoji ana tidi do service me fi dabri nen yalla be yimbe joodibe le kirududin ana heba jangine le dende mede jantetede sabe kambe buri tampude hannen
qui sont les plus touchés
to kokri bozo le cercle masina yimbe le heba cedike nafaka ndedo jande jila mabbe jati yu fande naftorade do jande jidi yirwinde golleji meccengaji di
baluko kala kada
mede do hebde soudi le kol to me jangata dende meden menene walla amen do me won rew cottobe jabaaji jogal an cottam maro gollan fe gotal wa wadde nyol man hannen suni wona tan do jangudo se dan feridu mimi nafa ne jande sanne me wawa halde nafa mudu fatima sab ne jande ten de ko jantede leedi men nafi ane sanne min pemmi wa bidude hore na hannen tawfe goto faaba ko
galugo kala kelena
andon wiide karutal dungo nyoloma na wundi wadede to CCB Bamako do teddengal premier ministre o docteur Chougal Kokola Mayga bormbe sappo en nayo mbiyan ane mabbe njeddon bormbe sanne don do dum tay ka tiagal assidan do dottol beta ko men to senu ton hakuni sutrama e camion goto don no wi kambe protection civile kam bormbe fu nabama l'hopital du Mali yimbe senu ga wulti wi do ak sangadi wo sabbe mbiyan rafi tiddude seraji latati di kan do lawi di ana pamdi sanne won ko kanni abakin ak mohammedine yatara ke dana fastango sita sirbe
tenu stran rek on nga mogobe bula sera ngodi
mogosi minge ko tekinu lawol segun jamar ana doginira semme fu tiagal modon lawol dum moja watti goto an han ewede mo moblaji mawdidi dogata e mudun lawo segon moja tagal mudun doganobe du doginirta hakile du sabimbini aktanje kewdu watteedi ben han watti hakile sanne honanobe doginirta jamaare battata sariyaji ko hollita du dogno datti mawdidi labi meden ba mojira fu jamaare du ana heppi sanne
projet bangal jawabu telaji di sa kudum ben sambini covid-19 ben timi wultan wi timi beta ko be jewtike duudidi golleji ngada di de kambe ardibe be denno do odo projet huntanam hore le region ngaji jetti leedindi denno bangal habo go ben odo nyawo itti jawdi mudun wonno itno jawdi mudun woni ben union européenne bangal miraaji milliard goto e millioji temede jeego denno projet latike sababu dum cande hore golleji kewdi bur fu janginde kambe yimbe golloobe doktorobe e tudun teedade dun e kewal men yirwere odo nyaw covid-19 kanko Allah diko fi goto e yimbe odo ben projet o keddana ko hani bangal mudum
don golle di puddi ana jahona e dubdi de sedda en joni wattu nyaw o fuddunode don kam mi mballi ministere kumani do kabaru cellal do faabe jama o famene kabaru nyaw on wori donc mballe on bangal vaccination dum doktore be do hono jonka kulle ko gollirta kany andum pawore do amdal kany e bangal e machine ngaji fa mballabe no be keba nyawo ande a faire region ngaji hono jeego e bamako e hore mu kany e jonka bangal sahalin yade gawo menaka e tumbutu muti ay tidallaji sedan dum adunga bangal dun do surtout kabaru leedi no wori joni ni hono jonka ndenagu ko su no material ngaji jogay so ciada ma fanjotine hono nokuji goddi ana tidi sedan
ben yambere yontere humaninde denagu do dati ben timugol botu modo runde afrika do kimbe wakati ben ekunande mun en goni kabaruji muudi de do yontere mu hawntin en halima yetere ke na fastango usmul nyal gudi
en puddiran kabaruji de halde hala botu ngada do kenya kollita do wede ko lewra do mudun waran nawtrede bangal hawalu le wattu jingaroji edun fawido leydije e ndiya meje ko nawtrete le leyde meden de dun wadan faja leñ gondi le kreduji di beede hebude nafa nafa e wi kanankobe de leydi Afrika kabaru goddo jonte zere keddinide udutingol lekkol ko hani wadde didi lewru octobre hitande 2023 e gube njodi be leydi cuudi lekkol gondi le ngallure banyagara ana bemba le o wakkati hore be cuudi lekkol di cultivate an gondi e wadde bodum en fu yalla o tidalan hebene jogala en timminan kabaru ji gaddi le yonterende halde hala de nagu dow lawi e wi ministre kuminido yawaraji wada wattaji kasaraji lawi ko sabbi bin don ana heewi hono donnugol yabbitingol yawara mobilaji luma wattuji jengudi fa yottade raf leedi yankaku
saga fa buddo kabaru ben non jogi don kabaru bangal ben sport andon wiide wattu futuro woni ko ben jogoble mali ji mem non durana e sudan du sud bento 26 mars den yo bangal innotor kan code war 2023 be kambe jogol mo be woni ardibe groupe mabbe g bangal tobbe sappo e didi non non wiide do timata kabaru jam hande mi ton tan wasatu mutare yeftire su tamani bangal application modum yo play store do sedo yo tamer en magazine yoto meden magazine hande an yewdu kabaru kebe derno yewde yewtade kebe leedindi yewde rawonin warde hikka derno kanko abdam amadou haydara ko hawtini en ke dana fostango min e sita sidibe un kirejam
kebal leedi mallin huncini hore leedan 2022 dum holitama ciaganne torraji kewdi mata le leedini leedan 2021
gol kongol yongol e hakim kapu dunke kebe to bank mondial kongol gol gondini dunke kebe jado leedi mali ibrahim mariko e wimako nedo yirere tawde fuf gulurde en kan yewtede yalla e bedoro kebal
le temnere fu kebal leedi huncirin nay dou yo hunen lobber hannen ko leedi malfu ciagan torraji fuku mata le leedin ko nayri bangal lafi deje nanan mudun sabi fedde ko ndotere telecommunication kay nukude kan itete dufu natike sabe kebal leedin huncini hore ngadu e tawede fu lam na han fili dabireji yalla margo dabaji e demal fottade awagol ana nangire sobe ko huncita kebal leedin yarra yeso
ndero tongande bank mondial du cellal kebal leedi mali memidun hala kuteji e jukumuji sidawo ngadi do leedi ndi bangi goddo dun talkundu memi hala kettal haburimo butingal hakke chapantak le temedere sabi bonondaji le gesedi ngadi kukuy kadana fa hande hakim kapu dunka kebe to bank mondial
les sanctions
jukko di wadal feti lenin natin sabe titalaji goddi matama sabe ni wadde torra yogaji do kabaruji jagolen lenin sun wala di jukkoji no bamde hitane 2022 wartana hannen kebal go huncinto hore sabe tiagal mudundu bonalaji kewdi giddidin wadi feti e nyamiri kay e habu le dub jabbididi
la production agricole de coton
to kutialatun nokudo demal haburima na yirwi sanne demobe ngatani hakkilo bonandaji kukoyde no holtri kanko yakuba traware horojo dental lendemobe kuchala
le nungu rawnen gildidin bonin amen sanne habu on le gollal mudun nga hitan hikka fedde semde teka e lamo fi dabireji faabe amne posoneji ku faabe amen habde di gildi bondi menen remoben demal hikka mo isanne ga nuko jogaj antun lafi kam on torison jamaare sun wala dun mebi win e watti mudun ku borsugul amen jaati nuko jogaydu ku sattugol tokoyde
di do lugaji bank mondial wadi wattu mo rafindenagu hadi pabotobe yogabe gollude le leedindi dunugol kake usuru ji yodun no nuyle yirwere kebe leedindi e wi dunke kebe ibrahim mariko projet ngaji lamudi na hani tugari sanne do golonobe ko amun en
notre budget est financé
budget leni handen le temre fu kebal mudum huntir chafan tati du ana sabimbini di goli di doyere wadi ngadu e tawede fu pelle yogaji anton soni be balle ko hewte leni kebal ana wa sudirade ciagan sabe handen leni ana wonli lafi dejre momne ko nati sabe wadre total yogaji le leedi meden sabe du nati sabe handen yoga fesso ana mili warde mudina projet nanan mudde leedi be hula warde
e wi dunke en soni dabreji kantidi manama demal haburimo le mbaw jikanade yirewere kebe de ele hitane 2023